Spice Music.
Mass on the track.
Umeniacha kama kipolo na dolola jikoni. Sina uwezo godolo na lala sakafuni. Kauka ni kuvae, toma vazi yangu. Isheke tama ni zubae, chini chozi langu.
Shuadina, 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 Shuadina.